gudoomiye ku xigeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka Banaadir mudane maxamed axmed diiri ayaa booha ayaa daah furay tababar la xiriira horumarinta caasimadda iyo wacyigelinta bulshada kaas oo loo qabtay qaybaha kala gidisan ee bulshada degmada Boondheere ee gobolka Banaadir iyadoo tababarkan daah furkiisa ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ee kan degmada Boondheere Xasan Sheekh Cabdi oo ah gudoomiyaha degmada Boondheere ee gobolka Banaadir ayaa ka hadlaya ahamiyadda tababarkan u leeyahay bulshada degmada
aad ay farxadna u tahay in fursad labaad degmada Boondheere ay u hesho kulamadii socda ee wacyigelinta oo lagu talagalay in 20 degmo lagu qabto phase 1 ki bulshada qaybaha kala duwan oo dhan u ahay kulankan waxa waa kulamadii hore ee socda ee wacyigelinta waxa nasiib u yeeshtay dhalinyarada iyo haweenkii laf dhabarta degmada Boondheere aad aan ugu faraxsanahay waana ka mahadcelinaa mid gudoomiye fursada uu na siiyay maamulkeena gobolka Banaadir runtu waa sax saamilada siyaasadda waa dadka dhalinyarada anigana farxad ay tahay
dhanka kale gudoomiye ku xigeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka Banaadir mudane maxamed axmed diiri ayaa waxa ay sheegay in tababarkan loo qabtay bulshada ku nool degmada Boondheere oo horseedi dooro sida ay u xalin lahaayeen arrimahooda khilaafyadooda isla markaana ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarka caasimada
dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan oo maamulka degmada iyo agaasimayaasha ururada bulshada guddoomiyaha dhalinyarada asaatiirada ama macalimiinta casharada bixinaysa iyo bahda saxaafadda dhammaan bulshooyinka kala duwan oo rag iyo gabdhabaa oo halkaa fadhiyo reer Boondheere asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dabcan meeshan waxaan ku qaadanaynaa saaka sida la sheegay arrimo muhiima oo bulshada muhiim u ah qaybahooda kala duwan mar hadii la yiri bulshada dabcan bulshada meel duwan tahay waxaa iska imaanaya isku dhacyo imaanaya bulshadu meel haday ku wada raqan tahay khilaaf bulsho waa imaanaya sidii bulshadu ay khilaafkeeda u xalisalahay bulshadu haddii khilaafaadka imaanaya oo dhexdooda ka imaanaya siday u xalisalahayeen ayaa ka mid ahaa hadda waxay macalin noo sheegaayo aada ayayna muhiim u tahay bulshadu inay arrimaheeda hoose oo dhexdooda dhexdooda xalisan karaan
tababarkan oo loo qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Boondheere ee gobolka Banaadir isla markaana looga hadlayay horumarinta caasimadda iyo wacyigelinta bulshada ayaa qayb weyn ka qaadanaya wacyiga bulshada ku nool degmada Boondheere.